You trap me a Leo.
Mimi Kendi.
Chill me up.
What shall we do?
Funny nini?
To cut the magic.
Very nice.
Pewa kitu.
Tuko chom tuna chill na machaji. Kona form kamu feel burudani. Nogi nusa rufu flani kohewani. Usitulize maswali. Kuna ndom, kuna chingwi na majani. Kuna kom kamna zigi na ka something. Tuko zon, tuko fiti, tuko maji. Marijuana na ka joblin. Elevating mood, celebrating. Tuko veggies, medicating. Kuna penga na ni check salivating. Navigate, tuna die, tuende mechi. Mambo freshi madam, weni keki. Nona fanya na jikise mwenyeti. Shorin pine ni for real, mekudeti. Mzing niko ready, mas team za weekend.
Yeah, yeah, yeah. Leo niko mandom, niko on, niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller. Shika remote, iko on, tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller.
Ni weekendi, what shall we do? To cut the magic, pewa kitu.
Kikam, kikikam, kikikam. Niko na ham ya kuzama kwa karam. Pati haram imejazwa mamadamu. Kama umengam nikatam, 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 nikatam. Kwenye sahani sijai bakisha. Ati msupa wako wana switch position. Nishai wakisha ikikampitisha. Ati celebrating ni weekend. Sabi girls wamedunga minisketi. Tuko out everybody operating. Happy birthday baby kata keki. Cheki setting nikiseti. Mabadeng, mabadeng, kuna mechi. Lazima nitingishe neti. Sinajua kita nani mini mesi.
Yeah, yeah, yeah.
Leo niko mandom, niko on, niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller. Shika remote, iko on, tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller.
What shall we do?
Tufanye nini?
To cut the magic.
Very nice.
Pewa kitu.
Weekendi. What shall we do? To cut the magic. Pewa kitu.
Weekendi me nice. Weekendi me nice. Weekendi me nice. Tunachafuwa mamzinga. Meza vye meja tunachanga nyama diva. Tupie mirista, pandisha kastimna. Ikibamba sana tunadimisha mastima.
Jio weekend, yeah.
Ubukili, ubukilewa.
Jio weekend, yeah.
Ubukili, ubukilewa.
Cheza na matenge na madranya na madepa na majegi bigi.
Ubukilewa.
Cheza na matenge na madranya mbaka chini nama.
Ubukilewa.
Yo mo pau, yo ka bien.